J-Plan Records.
Let's talk Simba, me do. The levels, aye. Papa get on music.
Alpha on the beat.
Dine young king, get on you. Tamanga, tamanga, boss and pepo you. Uye sasa pushengin. Udi disafi manja na fedi pese jin. Mafana amu kato fedi mata music. Kulimbi kila hasu, DJ se muzizi. Kumasu di mapile di mabibi te kumbanda. Una fesi ima kala bizo kumaji gamba.
We straight from the ghetto. Ghetto, what we say to. Indicator yamangala, Jima siwa sakatona siti mango kala. We straight from the ghetto, ghetto, where we set to. Indicator yamangala, Jima siwa sakatona siti mango kala. One, usiwa kutindine ndan. Where from, umasandi mapanga chan. Hey, in and the Simba straight from the ghetto. Papa ghetto, where we set to. Indicator yamangala, Jima siwa sakatona siti mango kala. Jima si saka se sizi mango kona. Kero si mafuna mafana okona. Hey, sometimes jima shope sapona. Isa use inebola tupate dola. Ya tuicha kujela kulimba. Kumenya dansu kujela kuimba. Straight from the ghetto. Ghetto, where we seto. Indi ghetto ya mangala. Jima si wasaka tola siti mango kala. We straight from the ghetto. Ghetto, where we seto. Indi ghetto ya mangala.
Zima fana wasi sata. Zimele zonu zoma ditumata. Uyezi saku dizi nje sabanja. Uwopo kuchiri 24 ajamba.
Mina fie man kwasi wike ufi diketo. Wisieto kukona pampiepo hey. Kufinga ndiyo mweti majela. Kufala silimbe siti mayupela.
We straight from the ghetto. Ghetto, where we seto. Indiketo ya mangala. Jima siwa saka tona siti mango kala. We straight from the ghetto. Ghetto, where we seto. Indiketo ya mangala. Jima siwa saka tona siti mango kala. We straight from the ghetto. Ghetto, where we seto. Indiketo ya mangala. We straight from the ghetto. Ghetto, where we seto. Indiketo ya mangala.
Zam 8 base. Stream, download, and share.